kuwamponya bali balumya obulamu bwange ne bamenyamenya omutima gwange nga sirina kwenyumiza bizibu byange wagenda nonyiganyiga mapesa gange nenerabira ebizibu byange na bonna bali bamenya omutima gwange kunyolo oba nkutijise nkunaze gansuwa oba nkufule muwerobere mukibaya emito banga wantereka mucupa nsaana kukebera kyobomanya kale natuzania ekyokukwagala wakinsomesa webeera nange tulipanga duniya biroto tubizimbe nga batulaba kigambo lavuka nkuwe kansige nkungule nga byensize omwana maso gandege jana kumuwasembaga makete nalayira okumutawa kirimfe bozinga mwagala kukuma lumbe you be the mother to my baby one day you know I loved you from the first day ekirabu kandete kukwagala omulungi binyuma awala ibinyuma obulabu kansombe kale ne bwe buziba bwekunulira awala isitamwa ekirabu kandete oba nkutijise nkunaze gansuwa oba nkufule muwerobere mukibaya ebito banga wantereka mucupa nsaana kukebera munangero talyano nange sifuna tulo zewotali obulamu bwansobera oba obulungi bote babutunda wano mumaduuka naye abayaye bali bumazeyo bastimedia kutenda bwe walungiwa arafati fefe busi bakutumira osiba kumi mwene linnya baliwulira guno mukwano mateka kibaya ebito banga wantereka mucupa nsaana kukebera.